Athenge baby bese sonke siba happy uphuza amanzi bese mina ngibadizi bese ngibadizi ujeza shaya inamba bese kuba easy ingane zwele umpura bese kuba tricky aw bese kuba tricky ubiza uporatshela umlunga lethile asihlale phansi sonke siphuze demisek 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 asihlale phansi sonke siphuze demisek demisek kinesek thengise demisek 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 demisek
Give me two,